Hai. Shangya klabi alafu.
Bidi mtatu mechangamsha wapi?
Shapa na glam sana kucheki anzani.
Shati kia
dinai. Po fresh anzani.
Shati shika tu kidogo anzani.
Mangia soja na kudai.
Shati. Imani kaza kwa fresh kidogo.
Aye, nimekam na maboya medera, nimekam na maplug wanajua the wera. Na mangeos wana tafta wera, wamejua masponyo wako in the area. Eh, chiki anavu ekelea, itabidi manzi ameekelewa. Strap imeendelea, budani injili utapokea. Eh, chiki anavu ekelea, itabidi manzi ameekelewa. Strap imeendelea, budani injili utapokea.
Nishengi ya bash na gang kwa buu. Na mabousu zazi na tilo die udu eh. Kame shika, kame jipa. Mlete karibu tuwashe kindukulu eh. She want a man with a beamer. She wants a penthouse suite for India Premina. Pour Henny on her behind. Maga keko mangeo sote wanajiringa. Kwa bash zidai ya ji baba. Ngoi stories za mangeo sa ubiz baba eh. Bonga mobe kwa chini baba. Kama judge walitipia utati baba eh.
Chiki anavu ekelea, itabidi manzi ameekelewa. Strap imeendelea, budani injili utapokea eh. Nimekam na maboya medera, nimekam na maplug wanajua the wera. Na mangeos wana tafta wera, wamejua masponyo wako in the area
eh. Irony walithani yote ni ndoto. Walithani hama bulldog na hao ndio koko. Hadi Uganda, site na shiba. Mimi skinny na vile miudi nyangati wanono. Lianza na jam na vibes cartel. So siogope kuni challenge, dance madam. Shika migu alafu dance madam. Shika migu alafu dance madam. After me I swear madam. Hama mbleno ya chilingi na utachorea. Hii mboko ni something rare. Inafanyanga kazi yetu nkishachorea yeah. Chiza chini baba, uko mbele ya maob na masling baba. Chiza chini baba, uko mbele ya mapang na slay queen baba.
Nimekam na maboya medera, nimekam na maplug wanajua the wera. Na mangeos wana tafta wera, wamejua masponyo wako in the area eh. Chiki anavu ekelea, itabidi manzi ameekelewa. Strap imeendelea, budani injili utapokea eh. Chiki anavu ekelea, itabidi manzi ameekelewa. Strap imeendelea, budani injili utapokea eh. Nimekam na maboya medera, nimekam na maplug wanajua the wera. Na mangeos wana tafta wera, wamejua masponyo wako in the area eh. Chiki anavu ekelea, itabidi manzi ameekelewa. Strap imeendelea, budani injili utapokea eh.